qiniso ngifihle kuzo nami ndandiphika xa ndibuzo ishayela nguvalo xa ndibuzo ndabe ndabazamisana saku qiniso ngifihle kuzo
Sun is a moon, and it's a missing.